Hii ni Radio Grid ya Amerika. Radio Grid ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, tukumvikanira ku mirongo migufi kuri shortwave kuri metero 19 na metero 22. Aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 nibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Turi kuri VOA radio yacu, naho kuri WhatsApp radio yacu voa.com no rubuga musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga ku itariki ya 30 uku kwezi kugeza tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Mu Burundi hateganyijwe ibitaramo bibiri, aho umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben azataramira abanywanyi be. Yageze muri icyo gihugu rero ku munsi w'ejo, yakiranwa urugwiro n'abakunzi b'umuziki we nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turanyarukira mu Burundi, aho twabatumiriye bamwe mu bamufashije gutegura iki gitaramo. Ku buhanga bw'ibyuma ariko barimo barambwira ko telefone zitarabasha kunyuramo, ariko mukanya gatoya nibidukundira turabazana. Hagati aho reka tubanze twumve zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi The Ben mu gihe dugitegereje ko telefone zicamo.
Tell me, is my life gonna be enough to the end of time? watch your mama face, yeah, be pretty. On a lock or shift, I diggy diggy. So can't I catch up with Jiggy Jiggy? Saba Jiggy Goose. Boy, your phone, girl, as you test, I diggy diggy. Come on, watch my good side, diggy diggy. You know, I'm getting so easy, easy, easy. See, you leave your food, nah. Please tell me
ijwi rya Amerika hivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu gihe tugitegereje abatumirwa bacu reka tube twakira n'abanywanyi bijwi rya Amerika babonye iyi post bagashaka kugira icyo bavuga duhere kuri Cedric Subukwigura mu Burundi ikaza mu kiganiro muri Sanga Cedric uranyumva mumbabare ni Morgan Ruben. Morgan Ruben uranyumva?
Yego ndabumva.
Uherereye he?
Ngende mu Rwanda.
Kaza mu kiganiro muri Sanga warushatse rero kugira icyo uvuze muri iki kiganiro.
Yego kirahari.
Ijambo ni ryawe.
Ego murakoze cyane no kwenda batumirwa badahari ngo mbabaze babonye amaposte umuhanzi Bebe Mugisha agera mu Burundi akiri mu buryo bushimishije kandi nk'abanyarwanda natwe twumvishe biduteye ishema icyo nashaka kubaza batumirwa nashaka kubabaza ngo mbese bo kuki nko mu Rwanda twagize ibintu bita kwigira bituma hari byinshi bigenda bizamuka bimwe na bimwe ese mu Burundi n'abatumirwa muri rusange bari gukora iki ku buryo ki bateza imbere umuziki wo mu Burundi nawo ukazamuka nk'uko kuko kera ndabizi nko muri 2005-2004 indirimbo zo mu Burundi zari zifite imbaraga kurusha inyarwanda zo mu Rwanda ubwo bivuze ngo umuziki wo mu Rwanda warazamutse kurusha mu Burundi wawuhisemo muri make mu Kinyarwanda cyiza ese bo bari gukora iki kugira ngo umuziki wabo uzamuke tubone ba Fayizo bari kuza mu Rwanda turi kugendaho hari uturimbo twabinaga bita gutujede hari utwarimbaga twitaga kiradodora mbese zongere zamamare nk'uko icyo gihe zari zimeze mu Rwanda
mukanya navuganye n'abatumirwa hariya bari mu Burundi batwemerera ko bari buze kuba bari kumwe natwe tubacyagerageza kubashakisha ariko kuri icyo ngicyo bavugaga ntabwo nabasubiriza ngo mvuge icyo bakora ariko waruvuze ko habayeho ikintu gisa no gusubira inyuma ngira ngo umuntu abirebye ibintu byose bishobora kuba bishingira ku mpamvu z'umutekano mu gihugu uzi ko muri iyo myaka bavugaga kuva mu 2000 kugeza ubu ngubu mu Burundi hagiye habayo ibintu bitandukanye byagiye bisa nk'ibikoma mu nkokora imigendekere y'ubutegetsi bakaba bagerageza kugarura umutekano mu gihugu muri iyo myaka hari ibintu byabaye bitandukanye nkibwira ko rero iyo igihugu gihuze kirimo kugerageza kugarura umutekano mu baturage burya n'abahanzi nkeka ko bishobora kubakoma mu nkokora ariko ntabwo ndi umwe muri abo batumirwa ngo mbisubize ni cyari igitekerezo nari ntekereje ndavuga nti wenda nagisangira nawe Morgan Ruben sinzi niba hari ikindi gitekerezo ufite cyangwa twakurekura tugakomeza tukakira abandi
yego ikindi kindi igitekerezo kinari nimo nani ni igitekerezo na no kubishimira ndabashimira kwenda byibura bari guha abarundi bagenzi babo bakivana mu bwigunge abanyarwanda natwe byaratugoye kugira ngo twongere tubone ibyishimo kubera igihe cy'intambara twari tuvuyemo byagiye bisaba ko tugenda dutumira abahanzi benshi bagenda bongera bakatugaruramo ibyiringiro cyangwa se ikizere nabone bakomereze aho ngaho hamwe n'Imana kose igihugu cyabo nacyo kizongera kigira amahoro nk'uko natwungu natwe dufite amahoro murakoze cyane
Morgan Ruben mu Rwanda reka tugushimire cyane ugira umunsi mwiza
murakoze cyane
tugiye kwa Ndayishimiye Jean Mutotombe Claude ikaza mu kiganiro muri sana
ego murakoze cyane
amakuru amakuru
nukuri turashima namu mmeze neza aho ujiji Amerika
natwe turaho nta kibazo uherereye he ko numva hari n'agasaku katoroshyira
muri Zambia
amakuru cyaho muri Zambia
nukuri turaha neza kazi turi mu bushyuhe ariko buri ko buragabanuka
nga ariko rera hano sankuwigira hirya kuko aho haragasa ko
atama kuri mutume deleza ngaha muri Zambia yarabigize minsi turi mu bushuhe mugabo bubwagabanutse
Jean Mutotombe reka wihangane gatoya tube tukugumishije ku murongo ariko wigira ahantu hirya gatoya dushobora kukumva neza kuko ntabwo turimo tukumva ariko reka twakire n'umutumirwa wacu bambwiye ko ahageze bwana Alexi Muyoboke umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'Ibiyaga Bigari akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake mu byerekeye guteza imbere imirimo yabo y'ubuhanzi ku murongo wa telefoni Uganda Muyoboke ikaza mu kiganiro muri sanga hano ku Jwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, reka tunagushimire ko wemeye kuboneka nubwo twaguhamagaye ku munota wa nyuma ukaba wemeye kuganira natwe hano n'abanywanyi b'ikiganiro muri sanga. Aho rero mu Burundi mwahageze ku munsi w'ejo reka dutangire tukubaza uko iki gitaramo mutegura giteye n'uburyo mwakiriwe aho ngaho
igitaramo n'iki gitaramo cya The Ben The Ben ni umuhanzi w'umunyarwanda uri best cyangwa utuye muri Amerika igitaramo cyakiriwe n'abantu benshi abarundi abanyarwanda ubona ko bafite bamunyotewe mu Rwanda rero muri iki gihugu haje gukora amakonseri na mu Rwanda rahageze ariko bamugaragaje ko n'udasanzwe igitaramo ngira mu kiri kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru
mwebwe rero nk'abantu bamushyigikiye cyangwa se bajyanye nawe imyiteguro ye murabona bimeze bite urabona hari igihe abahanzi bagera nk'aho ngaho mu gihugu baka gorwa no kubona ababafasha nko kubyuma abacuranzi ibikoresho bihagije aho ho kuri urwo ruhande bihagaze bite
izo ntabwo ari ikibazo kubera ko twabanje kuza mbere kugira ngo tubaze tubicekinga byose tubirebe turebe sound bafite abandi basigaye bafite sound nziza ndetse tumaze kugera tureba uburyo niba koko bene yamanukana na bande ye ariko dusanga bande ziri Burundi harimo ibikora neza cyane naho twavuze yuko bene asaba ariko yaramaze kubabona asaba ariko yakorana n'abacuranzi b'i Burundi ndavuga live band musician so rero kuri preparation ni cyo cyane tuzanye na mbere bene yahageze ariko twari twamaze iminsi kugira ngo tubanze turebe uburyo utu tuntu twose hazakorera sound imiteguro ibi byose twamaze kubireba mu munsi wa nyirizina no kugira ngo akore igitaramo
hari abantu rero bajya bagira n'akanyota ko kuvuga bati ese ko hari bimwe bita collabo abo yagiye arimbana nabo indirimbo zigakundwa cyane uretse The Ben hari abo baje bamuherekeje bari buze kubanza kumushyuhiriza sene cyangwa abandi bahanzi bari kumwe bari buze gufatanya gususurutsa abanywanyi be basanzwe aho mu Burundi no mu karere k'Ibiyaga Bigari
cyangwa ko njye kugira ngo barahari abanzi bakomeye cyane ndetse ari n'abakuru be nka Big Fizzo cyangwa Farias ubona umwe mu bahanzi kugira ngo nakwita nabo mu legende hano muri industry y'u Burundi hari uwitwa Sati B abo nawe ni umuhanzi nawe ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi ukunzwe cyane hakabaho ubushari bo mu Rwanda ukurinda hip hop hakaba umwana mutoya witwa Babu hakabaho DJ Diaro sio gusa kuko hari n'umudigengera ngo hari uzakora witwa wo muri Tanzania abamuzi cyane bamuzi nko kuri the DJ mu DJ wa Diamond yo numva nimwe we bagera n'ahantu hose nawe abano batabanga bara mutime nawe zabaje urumva ko mire ko kugenda kuri stage harabanze bagera kuri 5 6 bazabaza kujya kuri stage kuburyo byo nazajyaho abantu rwose bari muri muzi.
Ndumva rwose mubyiteguye ubu turi ku itariki ya 28 igitaramo nkuko wabitubwiye ni kuri 30 no ku itariki ya mbere ariko hari ibintu bisa nk'ihuha byagiye bigaragara ku mbuga mpuzambaga bavuga ko hashobora kuburizwamo hari abifuzaga ko icyo gitaramo cyaburizwamo wenda ku mpamvu zabo bwite ibyo byo bihagaze bite byarashize cyangwa nta n'ibyigeze bibaho byari bihuha
ngira ngo uko ari wabisabye ndihamwe n'umwe mu bateguye iki gitaramo ari we Nduwimana Jean Paul cyangwa n'ukujya abantu baramuzi muri country record cyangwa country FM mu Rwanda turi hamwe aha ngaha ngira ngo niwe ubazwa ibyo bibazo byinshi nawe yagira icyo akubwira ko ari wabimbwiye turi hamwe aha ngaha.
Ebwana Nduwimana sinzi niba munyumva ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane ndabashimiye amahoro amahoro.
Amahoro namwe. Aho rero mu Burundi muba mugize mutya muratumiye muhanzi The Ben mwiteguye mute.
Turiteguye cyane twa urumva The Ben kubera n'umuhanzi international mbere yuko aririmba cyangwa mbere yuko akora ibitaramo of course management team yiwe abamuba hafi mu buri munsi baba bagomba kubanza kumakinga sure ko ibintu byose bimeze neza so nibyo rero twakoze tubikora mbere tugira n'amahirwe dusanga aba partenaire bacu bahani Burundi nabo bariteguye leta y'u Burundi iratworohereza ibintu byose bigenda neza so far ibintu bimeze neza ko mu mujyi wa Bujumbura urabona ko abantu bose bari motivated banyotewe kubona The Ben tekereza ko nta comment iri negative yari guturuka nyine ku nzego zizewe cyangwa se abo twe expecting aho support cyangwa partnership.
Nibyo rero narimaze kubaza bwana muyoboke byagiye bigaragara ku mbuga mpuzambaga muragera muti n'ibihuha ntabwo bihari
burya mu kazi ka buri munsi iyo umuntu yabaye umukompetita wawe kandi umumeze nk'aho muri business of course hari abantu bashobora kudashimishwa n'intambwe runaka se cyangwa se ntiba bakumva ko ibyiza bitamukwiriye ibyo byo ntabwo bishobora kubura mu buzima mu mibereho yacu bibaho ibyo twarabyumvishe byatugezeho ariko urwego umuhanzi wacu ariho nta mwanya wabyo afite ikindi nuko wumvaga bavuga ko ari abantu nubundi babahanzi cyangwa se management team yindi nayo yundi muhanzi ishobora kuba ibirimo ntekereza ko ibyo ntabwo byashoboka ko nta bushobozi bafite bwo kuinfluencinga leta y'u Burundi ku buryo ibitaramo bya The Ben byaburizwamo so twabifashe nk'ibihuha kuko izo ni intambara za buri munsi buri muhanzi wese aho ava akagera rwana ni nk'ikipe y'umupira nayo ibihura n'ibibazo nk'ibyo so kuri twe ntacyo ama icyo nta kintu bitubwiye namba icyo dushyize imbere ni ugukora igitaramo cyiza tunashingiye no ku rukundo abarundi beretse umuhanzi The Ben.
Na kaya mvugo yo hambere rero mu Rwanda bavugaga bati ibyo ntibyabuze impara gucuranga
rwose nuko nguko
nagizwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi nababwiye ko turi kumwe n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bashaka kugira icyo babaza abatumire duhere kuri James ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane kuma kano kanya naje birangiye cyane ko no muhanzi yasimbe mu hiko cyacu cy'u Burundi
uri he James
aramishye bene wacu
uherereye he James
ndi mu gihugu cya Kenya niyo ndi
komeza ku ijambo
navuga ko The Ben arakomeye n'umuhanzi akomeye go muri Afurika kuko nako dusanzwe tubasite ba Sat B ba Fido na Barore barahari gusa ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire ni kuki turaje ukuntu uwo muririmbyi bamwakiriye mu Burundi neza mu mahoro mu mutekano akakirwa n'abanywanyi benshi kabisa benshi mugo turaje barinzi iwacu basimbe mu gihugu cy'u Rwanda batafatwa nkuko haburiki
urakibaza nde urakibaza ndo w'Imana cyangwa urakibaza muyoboke
reka musubize reka bayoboke musubize
ego ma kumurongo bagusubize
Ndagira ngo nsubize uwo muvandimwe numvise avuga ari Kirundi aravuze ati kubera iki tuta mu Rwanda tutakira abahanzi narebe igitaramo kiza yakoze 2017 mu Rwanda yakiriwe nka kuri Aden yakiriwe kuri Afrika mu Rwanda ku misinge bagize ari zigezweho sare asi nkuko nabivuze n'umuhanzi mukuru mu gihugu cy'Uburundi ngira ngo niba mwibuka Kidumu akora aza gukora igitaramo cya mbere mu Rwanda ukuntu yakiriwe hari na kera cyarashinzwe ariko no kugeza muri uyu mwaka Kidumu yaraje ariko kwakizongera mwarabibonye wenda hari nuko na mbere izi social media zari zaje wenda ngo abantu babirebe nkuko basigaye babibona byoroshye ariko abo n'abahanzi bahaye b'abarundi kandi bagiye bakirwa neza babakunzwe mu gihugu cyacu birabo cyane rwose ngira ngo najye kuva yuko ikintu bya 2017 biriho twakira season
urabyumvise James
ndabyumvise mu gufatiye ku byabaye kuri Big Fiza aheruka mu Rwanda ntabwo yamwabamwakiye neza
kube gute
icyo ni kibazo cy'abantu bateguye nyira ngo Fiza ndetse n'izina ryanjye yarivuze mashimira uburyo namwakina nagiye kubufata batabwumvise habayeho ikibazo cy'uko indege yamusize azasa nk'aho akererewe kandi aza ku butaka yahise afata imodoka kugira ngo atishe igitaramo ahagera abanyura igitaramo hari babuze communication nawe ariko abamo no gusa nk'aho bamusuzuguye ibyo umuntu umwe ntiyabikora wumve ko ari igihugu cyose Fizo n'umuhanzi w'u Rwanda rukunda kandi igihe cyose yazaga ntureba iby'ubu ngubu reba n'iby'ubushize bya bitaramo agiye akora mu bitaramo bya Bacari nani na mu bitaramo by'abandi bahanzi bagiye bamutumiramo cyangwa niba bagufite ku giti cye ibyo rero ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byabaye nk'aho bisanzwe biba naho ubundi bakizwa neza kandi bakajya bakunzwe kubera ko abantu kukwakira kubera ko bakwiyumvamo kandi bagukunze kandi ibyo otomatika kuko niba wibuka neza uwo muvandimwe warubajije Farias yakoze indirimbo korabo na Tom Close yitwa Bazakorana na Social Media yitwa Hasange akora indirimbo yitwa Indoro ngira ngo twajye dukora n'ibiganiro byinshi ngo akwizwe ibya Amerika tusobanura uburyo Farias amaze gufasha umuhanzi w'umunyarwanda kugira ngo azamuke rero muri ibi bihe byose Farias yarashyirwa kanayi tuwaga neza nk'uko nyine igomba abateguye namwakira nabi ntabwo biba ari ikibazo cy'uko adakundwa ahubwo ni ba bantu batungwa neza
ariko bwana muyoboke nk'uko mwari mwivuze ngira ngo ntabwo cyaba ikibazo cy'igihugu kubera ko no mu Burundi aho ngaho hari umuhanzi w'umunyarwanda wahaje ntibyagenda uko byari byateganyijwe ariko ntabwo ntekereza ko icyo kibazo umuntu yagishyira ku bihugu
ya uko ni ukuri kabisa
yagijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi twakire Desire ikaze mu kiganiro muri sanga Desire aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuse
mbere nanditse mbuga ko ndi mu gakenya ariko ntabwo ariho nkiba ubundi Kigali ifite ikiro wa dede niba turatura aho avuka
mwakina Nyagapira mwakina Nyagapira
twabaga turi kumwe hano Kicukiro santere rwose dede ndamuzi mu buto bwe
nuko
n'umuhanzi twemera turamukunda cyane yagiye muri Amerika ariko ubu ngubu yageze nahangaha dusanganye n'ibisanzura ku bantu bose abanyarwanda kumukomeza ko yagize ibyago mu gihe cyashize
twakomeje twagiye ku gitaramo rero
igitaramo usanzwe tuzi ko u Rwanda n'u Burundi abahanzi b'abarundi bajya baza mu Rwanda nabo n'abanyarwanda bakajya mu Burundi n'ubwo amagana harimo kiriya kibazo cy'uwo yigeze kujyayo ibyamera neza ariko ndahamya ko ubungubu ndatari ko bizagenda ikindi nasaba kubaza ni kiriya kintu nabi muvugaho wenda bitagiye bitameze neza ariko mwamaze gusobanura neza ko ari ibihuha cyangwa se ari abanzi baba bashaka kumuca intege ariko ajya akomera mu byo akora tuba tumushyigikiye
n'Uwimana turi kumwe yabibibwiri
bwaga nuko wenda mu gihe azagira n'ahangaha natwe yaduha igitaramo nk'uko agiye kubitanga aho ngaho rwose turamutegereje
urakoze cyane Desire umunsi mwiza aho ngaho i Kigali mu Rwanda twakire bwana Kibumba Kibumba muraho cyane uherereye hehe kibazo cyangwa igitekerezo
Ngewe merereye mu gasata niho niho nuye kibazo nashaka kubaza abo batumirwa mwatumiye Ese niki cyakorwa kugira ngo umuziki w'abanyarwanda uzamuke ugere nko ku rwego nk'urw'abatanzania bagezeho cyangwa abagande niki kintu cyakorwa kugira ngo nawo ugere ku rwego rw'umuziki mpuzamahanga ku buryo n'abanyamerika n'abazajya bumva umuziki wacu bakumva n'ikintu cy'umwihariko
barakumva sinzi ubajije ariko buriya basangiye mikoro barakubwira
Uravuze cyane bigira ngo uravuze uti ikintu cyo n'iki cyakorwa kugira ngo tumere nk'abatanzania cyangwa abagande oya ahubwo nyandifuza yuko twanabarenga wenda turisiti tukamera nk'abanyagera ko ntegereza abona ko isigaye ifite umuziki w'iyisi ahantu hose ugera usanga nabo abanyamerika bari barateye imbere bifuza gukorana nabo n'u Rwanda rero buhoro buhoro nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi aho twaherengera ngo yenda se nyumaze imyaka 17 n'uyu muvandimwe ngira ngo Nduwimana Jean Paul Geoffrey namubuze nuko nakoze introduction ntoya abantu benshi bamenye ku ndirimbo yakoze yitwaga murabeho ndagiye yabwira abantu yuko sida yicanye barayibuka n'uyu nguyu twicaranye ahangaha yaje kubabwiriza imirimo akora country record na country FM so tuzaga mu muziki ariko igihe twahereye icyo gihe abahanzi tubafasha ngo bazamuke ubu none ahangaha agira ngo urabona ko bimaze guhindura isura niba Ben ashobora kuza mu gihugu nk'ahangaha akakirwa gukenyera ngo abatwari hamwe umwaka ushize muri Blanket and Wine Uganda yakiriwe gutya buhoro buhoro icyo twifuza ari uko n'abandi n'abanyarwanda n'abanyamahanga bumva bafunze umuziki wacu support irakenewe nk'uko ubona ibyo bikomeye bifasha abarabazo bwa Nigeria kugira ngo babashe gukora n'ayo makoro baremereye natwe uriyo ntambara turimo kugira ngo at least ariko n'ibyo kubona ukabona abahanzi barimo bararenga umupaka barya gucuranga ahandi n'ahandi tuzagerayo Imana nibikomeza kudufashamo kandi n'abahanzi nabo bamaze guhindura imyumvire bumva yuko kugira ngo utere muziki utere imbere aramara gusohora indirimbo akajya muri media tuku akabona ari Nairobi ari Tanzania ari Nigeria nyirango mana babonye abahanzi bariyo ba Kenisoro bayago ku buryo icyo turimo none ahangaha hano uburyo dushobora kwambuka tukagera hariya ibyo rero ni uko dusigaye dufite n'abahanzi bari professional agenda akajya kwiga umuziki ku ishuri ryo ku Nyundo akavayo ubona yuko ibyo akora bose bimetereza bizi
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika twakire na Gerard Ndayisenga ikaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane nanjye mbere Kigali mu Rwanda
nawe se urajya Burundi
oya nge ntabwo njyayo nimo ndabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga nkakomeza no gukurikira ibitangazamakuru nyine nkamenya uko bihagaze
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
nariste ikibazo byose ikibazo ndashaka kukibaza aba batumirwa by'umwihariko muyoboke wenda niwe uri bumpe igisubizo cyanya cyo kuko ari we wamanatinze abahanzi benshi mwaka karere urabona mu myaka yatambutse umuziki w'u Rwanda wakunze kuvuga ko utazamuka nyine ugasanga wanyuzweho cyane n'uwo mu karere nko muri Uganda mu Burundi muri Congo Tanzania ariko mino minsi ndimo tarinda tubona impinduka wa mugani w'umu ari umuvandimwe wabanje kare umuziki wo nk'uwo muntu uza muri Uganda ntabwo kirimo kugaragara cyane ahubwo umuziki wo mu Rwanda urimo urazamuka ese ku ruhande rwa muyoboke umanajinda abahanzi abona nuwuhe muvuno cyangwa se nuwuhe mwihariko mino minsi abahanzi nyarwanda barimo gukoresha kugira ngo bazamuke bongere kugira izina bongere bahetse ishema umuziki nyarwanda bitandukanye na mbere
arakumva
urakoze cyane ngira ngo mbere ibintu byose nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari habayeho kugenda ariko gutangira bundi bushyashya abahanzi murabizi ko abenshi bari bakomeye baguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi bisa nkaho utangiye bundi bushyashya mu gutangira ibintu byose kuko byiyubaka mu gihugu n'umuziki utangiye kugenda wiyubaka kumenya ngo ese nziza zibaye zimaze gutesha bisa gutangira kugenda bihugura mu kugira ngo bakore ndakuba nk'urugero ngira ngo mu gihe cya ba Tom Close batangira umuziki na barafite na ba Mitsigo wasanga dufite studio imwe studio zari studio ebyiri ebyiri gusa mu gihugu ubuno nanga sinamenye na studio ko zingana abaproducer bari icyo gihe bari mbarwa batangari n'itungaroni wo murundi ugasanga harimo uwitwaga Uwimana wakoraga Imara na warashaje ariko none nangaje kora urabona nka producer element wakoraga muri country ugasanga ari ngo n'indirimbo kugeza kuri saa igezweho niyo wayikoze urasanga abaproducer nka abana bavutse mu myaka 20 ishize nibo bagezweho kubera ko barajya baricara bakareba iyindi miziki cyangwa indi ikorwa abahanzi nabo kugerageza gukora umuziki bumvusha kuri international hahandi aho aza kubona so rero byose ni ukugenda tuzamuka urebye mu myaka 10 ishize ukareba none ahangaha urabona n'imibereho y'abahanzi atiretse igenda ihinduka ariko kandi ihinduka n'umuziki wabo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Twanyarukiye mu Burundi aho turi kumwe na bamwe mu bateguye igitaramo cy'umuhanzi Benjamin Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben, giteganijwe tariki ya 30 n'itariki ya mbere y'ukwezi gutaha. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Mano Doris. Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Zamurijwi ntago tukumva neza. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo?
Kandi mani hatoni sehwa nereye muri komine Matana.
Ego turakumva, komeza.
Kandi muri komine Matana mu ntara ya Bururi.
Makuru cyeho mu Bururi?
Makuru ni ntago tukatse igoritse.
Ariko ntabwo umurongo wa telefone umeze neza. Agerageza kujya ahantu hatari umuyaga hanyuma ushyikiriza igitekerezo cyangwa ikibazo.
Hey,
komeza, komeza, turakumva.
Halo
Doris, turakumva, komeza, nyarutsa. Hanyuma igitekerezo cyangwa ikibazo? Reka twongere tuguhamagare ku wundi murongo niba sinzi niba batumirwa bakumva. Je ndumva hano muri studio tutakumva neza.
Nacho nimwongere mu mabari nacho.
Yaho noneho wari wumvikanye.
Nimumpamagare nacho tutabure bushaje nimumpamagare tuvugane neza.
Ariko turakumva noneho komeza gutyo uko wari umeze noneho ubaze ikibazo cyangwa ushyikiriza igitekerezo.
Sinekunda baza tujyira mu bya bene bisohera bisasagura sanga amafaranga gute amafaranga banga amafaranga ni gute.
Aha,
murakoze, urakoze, urakoze cyane kubaza aho bizabera. Igitaramo cya mbere kizaba ku itariki 27 z'uku kwezi turimo, kibere ahitwa Eden Garden mu Kajaga. Kwinjira harimo ijana, harimo miliyoni y'amarundi, harimo na miliyoni 10 z'amarundi. Miliyoni 10 z'amarundi ni nzivuga abantu ntibumve ko ari umuntu umwe, ko kuri table ya miliyoni 10 ubwo wazanye n'abantu 8 bose bagakonsoma ibyo bashaka byose bakakonsoma ibyo bashaka byose. Ushobora kuzana umuryango, ushobora kuzana inshuti. Kizaba rero ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 mu Kajaga, aho ngaho kuri Eden Garden. Ikindi giteganyijwe kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kikabera kuri Jardin Public, naho kwinjira zaba ari 10,500 na miliyoni, ubwo miliyoni ni VIP. Ariko urumva ko n'abashobora kwishyura 10,000 bahawe amahirwe ndetse n'50,000.
Bwana Jean Paul Nduwimana, sinzi niba ryaba ari ibanga, ariko se amatike kugeza ubu ngubu arimo aragurwa gute? Abantu baritabira cyangwa izo miliyoni ko numva wagira ngo si benshi bazishobora?
Miliyoni si ngombwa kugura itike ya miliyoni cyangwa ya miliyoni 10. Kuko hari na opsiyo yo kuba wagura itike y'amafaranga make nk'10,000, 50,000 cyangwa miliyoni 1. Amatike yo rero kugeza ubu ngubu
ntabwo aratangira gucuruzwa kubera ko bifuza ko abateguye igitaramo yo na Now Company biteganyijwe ko amatike atangira gucuruzwa ejo. Azatangira gucuruzwa ejo, biraza gutangazwa ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye aho bashobora gukura amatike. Ariko ikindi ni uko ku munsi w'igitaramo imiryango izaba ifunguye mbere kugira ngo abantu bageremo, hazaba hari ibinyobwa, hari ibyo kurya, abantu babe bicaye basabane, noneho kugeza igihe abahanzi bakunzwe cyangwa se barangajwe imbere n'umuhanzi The Ben bazaza ku ruhimbi cyangwa kuri stage bakabasha gutaramira abazaba bitabiriye igitaramo.
Nkurikije ukuntu nabonye bimeze ku mbuga nkoranyambaga, biragaragara ko abantu bashobora kuzaba benshi, kandi biranashoboka dore ko abantu bashobora kuva mu bihugu bituranye n'u Burundi bakaza aho ngaho wari umaze kuvuga aho ibitaramo bizabera. Tujya tubona rimwe na rimwe abantu babaye uruvunganzoka, hakunda kuba ibibazo by'umubyigano, ndetse hakaba hari n'abashobora guhutazwa aho hantu mwateguye. Ibyo mwabitekerejeho umwanya urahagije ku buryo mwakwizeza abazabagana ko nta ruvunganzoka, nta guhutazwa kuzahaba?
Ibyo byaratekerejwe, ni nayo mpamvu hatekerejwe ko igitaramo cya kabiri cyabera kuri Jardin Public na hantu hanini, kuri Eden Garden naho mukajaga ko azaba ari VIP. Ntekereza ko umubare azaba utari mwinshi cyane, uretse ko stil naho ni hanini. Ikindi cyiza ni uko Leta y'u Burundi yijeje abateguye igitaramo, yatwijeje umutekano. Twabonanye na Minisitiri d'Interieur, twarabonanye ejo, batwizeza umutekano kandi nk'ibisanzwe. Ntekereza ko nta mvururu cyangwa umubyigano wigeze uba cyane i Burundi mu bitaramo ku buryo byari byago. So turizera ko ibintu bizagenda neza, cyane ko Now Company yateguye iki gitaramo, nayo ubona iri kugenda ikora ibintu byiza. Hakiyongeraho rero na timu ya FBN nayo ibifite experience mu gutegura ibitaramo, nayo iri mu Burundi kuva mu minsi nk'irindwi ishize.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mu Kinyarwanda no mu Kirundi twakire na Mugunga Valence, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ya murakoze cyane, mwiriwe neza.
Mwiriwe Mugunga, uherereye he, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere ndamanza gushimira Ijwi ry'Amerika ndetse n'umutumirwa muri rusange, ahari hose ndamushoje.
Ni babiri
ntago amazina yabo nayibagiwe, ariko barambabarira.
Alexis Muyoboke na Jean Paul Nduwimana.
Nabashoje ni ukuri. Natwe turakuramukije cyane. Ahantu muherereye ni amahoro?
Ni amahoro. Uburundi bumeze neza, umutekano ni wose, akazura karagwa, Abarundi bameze neza. Mbega nta nimeneno kuva mu bwiza ujya mu bundi, nta Rwanda nta Burundi.
Birumvikana. Icyo nagira ngo nivugire ni ukubushimira cyane, by'umwihariko ku bufatanye mugira bw'umuzika w'u Burundi n'u Rwanda. Ikindi nanone bigatuma ubuhahirane bw'ibihugu byombi bibasha gutera imbere, bikagenda neza. Ikindi nagira ngo ikibazo nibariza abo batumirwa, ese mubona u Burundi n'u Rwanda iterambere ry'umuzika bukurikije ibyo bitaramo muri mu gutegura, eske mubona iterambere ryabyo bigeze hehe, ku kigero kingana gute? Ese mubona mu bihugu byateye imbere nk'ibindi nko muri ibihugu by'uburengerazuba, eske mubona ari uko muzabashyikira cyangwa iterambere rikazamuka cyane? Ni ukuri, murakoze kandi turabakunda cyane. Ibikorwa mudahwema gukora turabikunda kandi turabashyigikiye, kandi n'amasengesho turatuyakura kugira ngo byibura bigende neza, Imana ikomeze ibafashirize ahantu muherereye muri rusange.
Urakoze Muganga Valence, reka bagusubize.
Urakoze nawe Imana guha umugisha kuri iyo bitekerezo kiza utanze. Ngira ngo iterambere, kuko nabisobanuye na mbere, gose rimo riragaragara riragaragara cyo tukunoza gukora no gushyiramo intege cyane yaba ari twebwe abaorganizer b'itaramo cyangwa abakora management y'abahanzi kugira ngo dore ko tuna badepasse kuko ni byinshi ni byinshi kuko ikintu cya mbere nk'uko umugezi wanjye Jean Paul yarabivuze ni umutekano kudahari mu bihugu byombi abantu urabona ko bafite inyota yewe ni kigali rero ko umuziki umaze gutera imbere n'ibi byose mubona bitrendinga mwavuze muvuga ku ma iri ku social media biri hehe ni kikwereka ko umuntu muziki watangiye kuzamuka atangiye gutera imbere kubera ko bidahari ntabwo babivuga ariko barabivuga kubera ko hari ibihari rero tukaba dufite icyizere ko na leta cyangwa abafatanyabikorwa ibi baba babibona n'abakiyeto n'abashimira badufasha kugira ngo umuziki w'abana b'abanyarwanda utere imbere n'abarundi.
Astel Kana kaze ku ijwi ry'Amerika. Astel turakumva, uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mbo ndi mu gifagara cha Goma.
Goma aho ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego.
Yego komeza.
Bo hanyuma ngira mu kijya batire bose. Ndana shima kubyikizanye n'ibiganiro mu Tanzania gake. Ariko ikita ikibazo. Ikibazo sinzi icyisura uwo ari we ariko nubaza ko yatunganyije icyo giteramo wapari ya Alex Muyoboke nawe naza kumubaza uwo yatunganyije igiteramo ndabaza Uburundi mu gihe dutunganije ibiteramo nk'ibi twunguka iki ko dusanzwe tumenyereye baba baririmbye ibidoga yuko atacu muba babasuzugura baza hatwevuga imisigazwa n'ibyo abanyamahanga babakiriye Uburundi bwunguka iki cyangwa abanyamuziki Burundi ho bahungukira iki akabazo kagira kabiri ndakabaza manager Alexi Muyoboke twarabonye ubuheruka bikije amaze gushika mu Rwanda yarabuze bamwakira kumushimire cyane yabereye umugabo nk'ubwo yigeze kwa manager we yuko akiri manager yaramufashije ariko tugatangazwa iki umuririmbyi cyangwa umuntu uwo ari wese mu Burundi ashika tukamwakira nk'umwami ariko umurundi amaze gusohoka akabura neza kumwakira mbega ubwo mu Rwanda ntibaba basuzumira Uburundi kandi tuzi neza yuko abaririmbyi b'Uburundi ari nini uri ku Rwanda ari bo yinjiye ibyemezo byabo byinshi abaririmbyi benshi b'abanyarwanda ariko bakabasuzugura tuyifatiye kuko ukuntu hataha agaciro cyangwa badahamagazwa mu bitaramo bibera mu Rwanda ariko Uburundi ni umunsi dusigaye tuwufata nk'intara y'ubutunzi y'igihugu cy'u Rwanda ku banyamuziki kwaita kuki ni kudaha gaciro abaririmbyi b'Abarundi ni kubasuzugura cyangwa ni kubafata ibikorwa bidakunze iwabo ibibazo byanjye ni
urakoze cyane muvandimwe sinzi niba munyumva kugira ngo ikibazo gisubize n'abandi bose bibaza gutyo mbahere mu mayage sinzi mutagomba niba uri bumpe akanya gato ngo usobanure kuri ibi bibazo byombi
nyarutsa nyarutsa rwose
ngira ngo reka mpere ku kibazo cyo yibaza abarundi mbungukira hehe igira business yewe dukora igira business isanzwe dukora ariko ndagira ngo uri umuvandimwe guhera Ben ageze ku kigo kuri aeroporo abarundi bahari barimo gutegura babonye akazi yaba barababasa ubona yaba ari imodoka Ben agendamo kuko imodoka zirenga eshanu ni imodoka z'amavuti zihenze twagodeshe abarundi mwabonye ko ari indundi uretse imwe yazanye yaba ari venue yaho batuzakorera twahishyuye yaba ari sound azakoresha twahishyuye yaba ari bandi zamucurangira yishyuwe yaba ari umuhanzi uzaririmbamo ifizo cyangwa satibi cyangwa ndi yishyuwe kandi ishyuwe neza kubera yuko ni ibintu baba baravuze tukabiganiraho bakabyemera yaba ari n'amabande azabacurangira abantu bose ukuntu bangana yaba abasinzwe umutekano yaba abazakora muri porotokole yaba abazacuruza ibyo kunywa yaba abyose n'amafaranga yaba ari amahoteli hari abantu barenga ibihumbi bigera ku bitanu bavuye i Kigali baje mu gitaramo cya Ben abo bose barareba amahoteli bararya barakora ibiki icyo ni kikwereka yuko hari amafaranga hari amadovize usigare mu gihugu nubwo
bende yaje kubasaramira nabakishurwa ariko kugize uje kubara mu nyungu z'igihugu ukareba ukuntu bangaragira ngo abashinzwe visit Burundi cyangwa bafite amahoteli n'ibindi bari bukuntu bibeze none ahangaha nibo bakwerekana ayo mafaranga yo kuza gusigara mu gihugu kino cyo kimwe mu bintu ngirango n'abarundi bagomba kumva yuko iyi ni business kandi izana abantu benshi kandi abantu benshi bagasigara babonye amafaranga kugeza n'umuntu uri gukorote muri hoteli cyangwa amamazu udapasaje abantu bafasha kugeza hoteli bene arayemo kugeza muri akantu koze n'akantu kabari kagwishwe na serivisi z'ubuntu icyo gihe rero ari n'amafaranga basigaranye n'abahanzi bari kuri stage bajya kujya kuri ubugiro na bendi babonye amafaranga kubera ko uwateguye igitaramo aba agomba kubishyura kugira ngo bagende asubireyo nabo bantu babonye amafaranga hanyuma ku kibazo cya kabiri arimo arabaza ku mifatire y'abahanzi b'abarundi n'abanyarwanda muvandimwe aragira ngo nkwibutse mu myaka yashize za bibiri na kane na gatanu na gatandatu kugeza bibiri n'umunani uburundi mu rwanda ngira ngo mutagomba kuza kumfasha icyo gihe hari ubusafari wari utsinda mwibuke indirimbo zirwa za kiradodora mwibuke indirimbo niwonyemera mwibuke indirimbo yaramenge mwibuke ku mushaha ni indirimbo zafashe igihugu cy'u rwanda ku buryo nizo zakinwa kugeza igihe abanyarwanda batamenyaga batangiye kujya bagira n'amakuburisite indirimbo zirwa ngo za saniriza yaramamoto babaga bamamaza usanga puraje nabaga bamamaza ibikorwa ariko ugasanga turazibwira ko ni abantu baririmbaga ibintu twumvaga igihe cyarageze rero abanyarwanda nabo birirwa no gukora umuziki wabo urazamuka uraza udominatinga urapeshatinga ugera mu Burundi kuko mu Bugande bahari umuvandimwe aravuga ngo no mu Bugande niko bimeze kuko icyo gihe abarundi bari bameze nabi n'abatanzaniya bari basumere nabi ariko none ikintu gishimisha abana mu kinyarwanda niba ari mu Burundi abizi urasanga ari abajene b'abahanzi b'abarundi beza kandi barimo gukora ibintu byiza icyo gufatwa nabi rero kuvuga ati ageze mu Burundi ngira ngo nibwo bwa mbere Farias mu myaka igera kuri 2017 ihura na Farias aza mu Burundi sinari mari yashyize kuko nanjye naje mpura n'icyo kibazo nari nkwiye burayi arampamagara arambwira ati urageze mu Rwanda sinageze mu Rwanda ariko abantu bafashe nabi ni njye wagiye kumwikurira aho yari ari ndetse turanabanenga cyane turabibwira abantu bamwakiriye kuko impamvu yabo yari ikintu cyabo ntabwo tuyizi ariko igihe cyose ngira ngo kidumu yatubera umuntu umutangabuhamya nta gihe kidumu araza mu gihugu ntibamwakire nk'uko bikwiye cyangwa Farias mu gihe cyose 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 bibiri na cumi na karindwi uburyo Farias yari afite indi bazitwa bajunda ku minsi uburyo yakiriwe byari ibintu bidasanzwe ku buryo ngira ngo igitaramo twakoze kwa Kigali Farias wari ukihariye wenyine ndakwereka ingero zimwe na zimwe ahubwo ndagira ngo mbwire umuvandimwe ntabwo ari ugufatwa cyangwa gusubiza umuziki w'abanyarwanda ahangaha ahubwo nabo kuko abonye abanyarwanda bahagurutse bakaza ahangaha gukora icyo bita media tour n'abarundi ntibahaguruke baze mu rwanda abarundi b'abahanzi cyangwa abarundi kazi bakora icyo bita media tour kuko umuziki wabo ni mwiza umuziki mwiza nakubwiye mbere ntabwo yigeze ajya kugira gufata umuhanzi nako abamucurangira cyangwa abamudekinga ngo bakuri Kigali twafasha abarundi bivuze yuko abarundi ni abahanga ariko ntibagura ibikorwa byabo ntabwo ari ugukora indirimbo ngo ugume muri ku isoro ishize kuri radiyo mbe kubirangiriye aho ngaho ukora n'ibyo bita media tour kuyikorera poromosiyo kugira ngo ugereze mbe kugera murakoze cyane sinzi niba wenda ibyo mubwe yabyumvaga
yabyumvaga ariko mu kanya gato gashize nko mu masegonda icumi telefoni ye ihise ivaho ariko ibyo wamusobanuriye ngira ngo yabyumvise ashobora kuba ari nayo mpamvu akuyeho telefoni Ijwi rya Amerika isigaranye umwanya muto mu kiganiro muri Isanga iminota itarenga icumi dufite abantu babiri reka tunyarutse tujye kwa Kwizera Daniel ikaze mu kiganiro muri Isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo unyarutsa wihuta cyane
Daniel Merere Gahini mu karere ka Kayonza bwa mbere mbanje kubashimira nashimira cyane uburyo bene yakiriwe i Burundi ni ibintu bishimishije cyane njye nkibibona rwose ku bwanjye naranezerewe cyane kuko biragaragaza urukundo badufitiye bafitiye abahanzi hariya birashimishije cyane ikibazo nari mfite nashakaga kubaza Muyoboke ese hari gahunda ihari yo kuba bene azaza gutaramira mu Rwanda ese bimeze bite ndumva ari byo nari mfite kuvuga
urakoze cyane reka duhite dufata na Nsabimana Ali nawe abaze hanyuma abisubirize rimwe
naje nishimye kuba mumpamagaye kandi nkashima n'icyo gitekerezo cy'uko yaje no mu Burundi kuko indirimbo ziwe je ziranyura cyane ndamukunda gose cyo kimwe n'uwo bita Noze Nyama Tom Cruise. Abo bantu babiri indirimbo ziwe ndazikunda cyane rero nadenishimye kubona bamwakiriye neza cyane hama hazoba nanjye nzitabira muri icyo kirori cyiwe kuko namuheruka kera n'indirimbo ze nari narazibagiye.
Urakoze cyane Ali. Bwana Muyoboke, hari ikibazo Dani yari yakubajije?
Ngira ngo ikibazo
yarabashije igihe Ben ateganya gutara.
Urakoze cyane. Ikibazo yaramajije Dani w'Ikayonza cyangwa
ni Dani w'Ikayonza
yaramajije Ben nibazanyura gutaramira mu Rwanda. Icyo namubwira Ben rwose azadutaramira igihe tuzakibabwira, ariko muri iyi minsi ngira ngo murabizi ko ari bwiza agiye gushinga urugo, agiye kuba umugabo, yari umuhungu. Ngira ngo nicyo nyuma y'iki gitaramo nibyo agiye kwiyokupaho kugira ngo nabyo bizagende neza, ariko rwose ibitaramo byo arabiteganya ndetse na vuba cyane tuzababwira.
Urakoze cyane. Niyitanga Simon.
Nawe reka mushimire umuvandimwe, urumva yuko yakunze Ben bidasanzwe, ndetse na Tom Cruise abona abahanzi nagiye na manajinge icyarimwe kugira ngo yarakurikiye umuntu uzi Tom Cruise kugeza kuri isaha. Mwemereye n'itike rwose ya VIP mu gitaramo cyo ku itariki ya mbere.
Urabyumva
kuri social media yanjye yandikire rwose ndayimwemereye.
Urabyumvise Nsabimana Ali? Ashobora kuba atabyumvise, nari ngiye kukubwira ngo akubwire umubwire uko akugeraho kuri social media. Ali urahari?
Oui.
Bakwemereye itike wabyumvise?
None nzayifata ryari?
Nandikira kuri Instagram yange ni Tomo Yoboka Alex. Nandikira ndahita nkubona mwenze ko nje twavuganaga.
Kuri iyi nimero nyine yampamagaye.
Oya, uramwandikira kuri Instagram?
Instagram nayo nkoresha.
Ubwo rero ugufasha rero.
Nkoresha WhatsApp na Facebook gusa.
Rero ugufasha, rero ugufasha ufite Instagram, hanyuma turaza kuvugana.
Mudaho mukoze cyane. Kuri Instagram yiwe cyo nandika gute?
Muyoboka Alex.
Alex. Ako iryo rindi ntabwo ndaryumvise neza.
Yitwa Muyoboke Alex.
Sawa. Murakoze cyane.
Urakoze nawe Ali. Nitanga Simon. Nitanga Simon, uracyahari? Ubanza Nitanga Simon adahari, reka mbaze iki kibazo umwe mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika yari yabajije, atariko se kuki abahanzi bazamuka bagakundwa bagakora indirimbo nziza hanyuma igihe cyagera bakazima, biterwa n'iki? Bya icyo kibazo cyakemuka giti?
Murakoze cyane. Reka iki kibazo ngisubize. Birumvikana icyo abafana baba barakunze umuhanzi baba bamutegerejeho igihe cyose aba ari umuziki ihoraho, gukora indirimbo buri munsi. Niyo mpamvu hari igihe gishyika umuhanzi ukabona arabuze, abafana ntibabyakire neza. Ntawe bitababaza, ariko mbona biterwa hari n'impamvu zitandukanye. Umuhanzi ashobora wenda kuba avuga ngo kuko iyo umuntu gitangira ubuhanzi aba yumva agomba gusohora indirimbo nyinshi cyane, ariko Prince agenda akura agenda yapgrading ibintu byiwe, nibwo avuga ko ashaka, nibwo abateganya kuvuga ngo ndi kugenda nzamuka njya ku rwego runaka reka nkore ibintu biri perfect cyane. Mu gukora perfection rero niho umuhanzi atangira gusa n'ugenda biguru ntege mu gushyira hanze ibihangano, noneho bikagaragara nk'aho ari ugutenguha abafana. Ariko ntekereza ko abakunzi b'umuziki bagombye kujya babyumva nyine, bakumva ko umuvuduko umuntu atangiranye atari wagomba gukomezanya, bitewe n'uko mu muziki ibintu bigenda bihindagurika buri munsi, havuka ibishya. Niyo mpamvu rero n'abahanzi nabo baba bagomba kugendana nabyo, kandi kugendana nabyo birahenda, bisaba ubushobozi. Akenshi abahanzi baba nta yandi mikoro bafite, nta baterankunga b'umwihariko bafite uretse abafana baba bakunda ibikorwa byabo. Rero bishobora kubera imbogamizi umuhanzi bigatuma atabasha gusohora indirimbo buri munsi nk'uko abafana babyifuza. Hari kandi n'abandi wenda bagira ikibazo cy'ubushobozi kuko nabyo bibaho. Hari igihe utwo indirimbo zigakundwa ubwa kabiri cyangwa se ubutaha ntibibe byagushobokera gukomeza gusohora indirimbo. Ko urebye ukuntu umuziki wacu mu myaka ishize wagendaga winjiza cyangwa ugirira akamaro abahanzi ntabwo ari nk'ubu. Ubu ngubu za social media platforms, streaming platforms zishobora no kukwishyura amafaranga buri kwezi, ariko mbere ntabwo byashobokaga. So izo nazo ni zimwe mu mbogamizi zagiye zibaho zishobora gutuma umuhanzi asa n'unaretse umuziki agacika intege. Ariko ntekereza ko umuhanzi nyine ufite ishyaka cyangwa se umuhanzi wabyemeje abameze n'ubundi nk'umusirikare uri ku rugamba nta kigomba kumubera inzitizi cyangwa kumuca intege mu rugamba abarimo. Ariko hanaho hari umukoro ku bakunzi b'umuziki cyangwa se abashobora gusupportinga cyangwa gutera inkunga abahanzi byo kwicara bagatekereza ko aho gushora amafaranga atari mu gucuruza amata na fanta bikonje, atari ugushinga botike, atari ugutangiza za kenkayori n'amafarumasi, gucuruza amaresitora, ahubwo ko no mu muziki ari hamwe muri muhantu umuntu ushobora gushora imari kandi bigatuma ibintu bigenda neza, inyungu ikaboneka ndetse akaba anatanze ibyishimo no ku bakunzi b'uwo muhanzi aba ari gufasha.
Bwana Jean Paul Nduwimana wafashije mu gutegura igitaramo cya The Ben aho mu Burundi, reka tugushimire ibyo bisobanuro wakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga. Reka nanone nshimire Bwana Alex Muyoboke, umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'ibiyaga bigari, akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake muri ako karere. Nawe wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga. Nshimire namwe nshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga, abo tudashoboye guhamagara mwari benshi ariko umwanya utubanye muto, reka tubisegureho de naho mukanya saa 12 mu makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Sheba with the band in another film. Next in production bed Tuchukube fembi Una anyuma kota era na galare. Mr. Rubwa ya make my bed. Yelaba ubanjiba mubunana. Na yelera vipeti ya tuti. Yelera kera opati. Huvira mukaraku watike mogambi mutia. Zirina sente kuburu mjibwala vikata sula banji mutia. Atina wala komo mili. I love the way you bend down low. Love me, you bend my heart. The girl I'm wasting money. Oh, worried about my love. Din kolera, kuli cha kola din kolera. Bila bima, din kolera. Dia yo bila din kolera. Oh, arang morera. Ije kose kose jebi arang morera. I swear I never wanna live without you. But you know why you're out now, yeah. Out now you're out now, yeah. Mama, darling, I'll take you home, yeah. Mama, darling, I promise to never go. I didn't let her get now. But all I know, she cannot do blind. She makes me surrender. But everybody tell me no wonder. Vincolera, buri chakula, vincolera, viva di yuma, vincolera,
yayo vera vincolera Arangorera Y de cose que os interi langorera Right, no, no, no Arangorera Na un du vincolera
Bueno, ya como murino parafini Y si mate yo colo cuini Tamara matasimo magazine Tango amani galo viri rakatuanga Uno Batman drafta bumoeta Tenya kukoba ignore
Anyamba kuyambe ncha bose Nironga sina mbuzi Photogenic inewe stikola pose Watasuku kenjo vita wana